Zatu ba wireless is what's popping in Mumakumba Kumba Anu. Allow me to introduce myself. I go by the name of DJ Cox. They're rocking the show with Nzanga Wanyatwa.
Inayo afana CZ. Ndikukhala twantu osangala ndikuphuzira ndichomwe ife kuti mathapa amene tikupatsirani sebulo la zathu lobepa kumvela.
Nyimbo sonu bachande kudya kwathu. Ndikukhala tikubwesani nyimbo kuchokera kwa magaiza a Zatu Banda local music osewala. Ajina skrskr. Nyimbo sozakunja.
Amwene palibe tumalo ofika ngati wango deka pa deni ngati ano pamene ukumvapo malangizo a Gugu.
Komanso pomwe inu omvera athu mule omasuka kugawana nafe zomwe zakusangalatsani pamene mukugawana nafe nkhani zanu.
Tikuti mbebelo ungapose pamene pamwene. Ndapa patuti amene nyimbo afana chitsanzo akutiratu ndi message yawo apa kuti guys single ya Zatu Band chete chete ndi dilu sindiro ya uri mwambesha osaitani kodi osaitelela by fire or lightning ingo ponyedwa basi iwape nyimbo yako imenei.
Dimadutsa muzambiri umvetsetse ndine guy ari ndinofoka nkakuuza ndesitai
magai siwa maguru sama ona tenda uchedwa ukati upange sovungini weka udziwa dzipindo sibona kope inde ndiwe guy so strong with the
fork koma ndikatoka nomakhaya kungo chachi akatoka ndekudizwe mafrase ndingo shwapa para
pinde akasiko yamba muvo yanganila suchedwa kulowa maso let me tell you
okay danena
ine ndima nena zamu ndima ndika nena ndima mbedo ama ndithandiza
ine chikati kokoko chiliva ine thandiza ine ndithandiza iwe ndipanga zoku upya tapula tapula
ndikama foto kozela zangata moyo
ndi nimeopa
ine sininga kale opana zanga
ine nimanya
kwabwina kuchokera kwa magaiza a Zatu Band ndi nyimbo yako nena kuti chete chete it's a new and it's a fresh chitsanzo anaruza kuti timusewerere by fire andichani kuti
by lightning
ndikukhulupirira kuti chitsanzo nyimbo imene waitani kodi waifira you just know
lero tingofuna kumva kwa inu kuchokera ma text messages anu okhuzana ndi season 4 kuti drama gogo komanso timve kwa inu mukuzitsata motani
ndi panopa let's get straight mutimve kwa inu
Zatu ba wireless.
Timbe kwa inu.
Ndemene tinanenera kuyambirira muja abado tufuna tiwerengeko ma text message amene inuyo omvera mwakhala mukutumiza sichoncho sizi
sichoncho goxi ndiyambe uyambe
ah tayamba se
okay ase text message yoyamba ikunena kuti Zatu Band ndimo komaso saname agogo nde amandiwaza komaso mphatso ndi chikondi amandisangaza ndine message kusaliva ndimakunyalirani magaizi
abaso wina akunena kuti hi guys ndine Manz okay from KK kodi asiku KK ndikuti
kodakota
KK man okay jabu ndopopo akuti ndi nyato kupanga u friend zone ndi magel cause magel ena amayada ma subject ena akuti iyi komato yo anenoti ma subject amenewe ma subject ena kuti ife yo city yada okay ndimakufira nonse magaye osafoka
umaziwa chinyamata masiku ano eti zimene mayankhula inuyo makamaka gusi sometimes nake zimandidabwisa jabu ino kupitiliza kuti ma message amenewa message ine kunena kuti moyo wa chinyamata ukusinta cause malangizo a gogo mulungu aziwa sunga ndi moyo.
Wina kunena kuti muli bwanja gogo ine chisomo ndimafuna nditaza khala ngati chikondi sikana olimba ntima ndimamufira kwambiri.
Nde wina pa kunena kuti ndine boss ya specialist of soccer. Kushoika ma brackets guy. Kuti pe ndi specialist wa mpira.
Fano kutimba bora uyo.
All the way from Chitenze LCT. All the best to you DJ Goxy and CZ as you broadcast Zatu.
I say a big shout out kwa mfana mene akuti ndi specialist wajani kodi wa soccer. Another text message right about now kunena kuti hi CZ ndi Goxy koma mena lembera ri Gogise.
CZ omona.
Eh ndamutaima. Apa pa ndi anyamara a Zatu game maibu njila kwa kuya kwa mbili. Mpaka na zanda kumangu ida kumansu kwa bwira TK and ndine Justin kuno kuchoka kuchikwawa.
Nde text message atu liyo mali ze menedu wele ngarelo yangu. Nena kuti mumu pate kumoni T-Wilu. Kumansu TK. I say T-Wilu jaruba asangu sonduka T-Wilu.
T-Wilu. But anyways, guys, we love you so much. Thank you very much for my text messages. Amene mumu makala mungu utumiza. Tukuzua matexta mena makala mbili. Kwa mefeo, TSS aguni matexta ano sewa. Tizina nikoda se.
Tizue lenga pano pazatu bawa ile si.
Kani zatu.
Nyimbo zatu.
Moyo watu.
Chimwe mwejo zaza taya ndi jimene tinacho ifeyo. Keep sending in your views kuti tuita mene inyo makai. Season inoi mugu ifirira.
Andu kulubia kura wifira makai wa.
Umango siwi lasu.
Ndana nuso amene mugu mvela ngati mukufuna kuti timbe kuchokera kwa inu. Send in your comments ku Facebook page ya tu za tu.
Olodu inyo mutango numiza text message ku 0 8 3 5 3 5 3 5. Kabena 0 9 3 5 3 5 3 5.
Ndapa mene inyo mugu telo tatia ndiveleka e nyimbo kuchokera kwa suffix akuti careful girl.
Stitch fray on the board.
Sakwati Jizabwino goma zina nzikwapu Zambiri ndizilango kodi jikale jitonzo Kalangazi si chimo chonde musaje pange chocho Ajigwa tugu kulibe dola zambiri Ofuniga kugela kari brother wanga kiovini Kundipela ufuru ulondigambe zambiri Sangani mfere ni twana nditega baka mwapiri Apiri ndi matalanga za giri tiza kuza Aguyambisa ndi magola ngawa kunditsutsa Kuvida kusugula kunzi siswa kundifuna Dindigawa gana dituma punzilo wandifuta Ndipire ntingu wanshi Kodi kutao ni kusimunga denge mbali Yokala voice ya tunuta ndi mfelani sizona kuti ndi sapunzile fuga ndine kani
Mwane msomni koza kutogobera Mwaindira batirwa Kavuzanga zote zanga ndijika Maplani anga pepo ya libuma ndiyo iste Sana yambe koma mandilete Kome ndifuna ntuwa sambete ta
Weza kwatu
Suffix mfana wajiro Bwendi nyimbo ya kagunena kuti care for girls. Same story on how you have to strive for your dream.
Nabonga ifewa shinyamate Tilole sukulu kapena ma extra activities ena Kupe watu mimba kwa maso kukwati la mtu usana kwime.
Oh yes, nzelu zokazo kazi menu wakamba sizi.
Ziko mwambila, sinde nima nkula nzelu.
Koma soka quick message my guys. Wanunena kuti second dose ya cervical cancer vaccine Ikari kubele kedwa later mu July chaka jomwichi nocha 2019.
Now on the same issue, TNT vengushoka kwa ena mwama keen listener azatu amina majita appreciate advice yojogira kwa gogo
kucheza ni gogo
jina langa ndine tadala ndilinza ka 9 ndi standard e follow nala ndilakatemela wa kansala kumala chibekelo ndipo sanamva gogo akunena kuti katemelai ndiwabwino pa thupila ana dzaka 9 ndiponso ndinkapanga mantha komazinzanga anandilimbikitsa mtima anandibayaso nde ndikudikiranso katemela wina
zinanga ndepesha sinochoka pakalonga sa desevi ne muzathu wayes ndimakonda malangizo ako kopa utsogoleri kuti tikhoza asikana kupikisana pamaudindo osiyana-siyana monga ine ndine chairman wa drama pakalonga zose zifaya malangizo akogo kuti ndifike pano
dzinanga ndina Aisa ndinabvela kodi zazathu mena amalangizira gogo anatilangiza kuso kuti titoka kupimitsa thupila thunga khalisa na dwala
dzinanga ndina Maiso ndinabvela kwa malangizo akogo pazathu wayes mmene tingakhalire pachizake pakati pa anyamata ndasikana
Ine ndathokoza ananga kuti mayankho ndi malangizo anga makufikirani komaso akukuthandizani.
Kucheza ndi gogo.
Ngati bwango tsegula kumene tangomaliza tikumva kuchokera kwa gogo ndipo chomwe ine ndinganene ndichonena kuti ndikwabwinotu kumathokoza anthu akuluakulu pa malangizo awo amene amatipatsa. komanso nzosangala tsakunena kuti achinyamata tizimveka anthu akulakuluso azithakumva kuti kodi ifeyo tufuna chani tifuna tifotokoze kuti chani sichonchose
chilungamo chokhala chokhala uchi manager sekokse
ehe
ndichifuwa chake tikufuna tathokoze agogo kachikena chifuwa cha malangizo awo
inunso ati muthakutumiza mafunso anu kwa agogo number yake ndi 083335535 kapena 09833535 ndipo ziwani kunena kuti number imene iyi ndiyongotumizirapo text message basi osati kuimba iyayi
ndipo mmene tikutero tatiye ntibwerere ku nyimbo maga yo DJ put on Fredo Kids featuring Malinga Mafia Man Mchana.
I'm dropping it down.
Yo, meta zanga zanga ngati muti muli. Chela mini B contractor sunga. Ana wani joga muuzu dekati. Akopela kwambiri pano panda chela. Chana, I'm custom made. Hasa mwazi windy even if we get paid. I'm selling ghetto stories and they bought what I say. Aka hasa Fredo ghetto fees is getting paid. Parana we, killing these rappers on ground all over we. Pana wandani watre mwana tre. Figa banchana, sangate, sangate. Climbing up the ladder, nothing but a gara. Now everybody acting like the youth mara. To feel like me they wanna, after the mama. We said I got fun, I will make it when they will chat.
We think bad, from ghetto to uptown. Full of beat like Dre from Compton. Uga banchana, we run the uptown. I'm wearing up.
Chana, Fredo. That was a song coming in from Fredo Kids featuring Malinga Mafia. Akunena kuti Chana. Kuti fikisa kunthawi yomwe tufuna timvere jani sewelo la Zatu.
The $1 million question is. Kodi last time Muzatu drama? Tinasila pati.
Kodi magai mukukumbukira. Inalonde kukumbukira. Last time tinasila bone kuti TK amafunidwa chibwenzi ndi Innocent. Pakana kufika kuti anamukwezera rent ata.
Anamupheza kuti
amuri. Oh, pacha anamupheza. Ehe.
Kutamukwezera rent.
Ehe.
Komaso pangani yomwe yet.
Ehe.
Josephine wampanga support TK. Amene waitenga nkhani imene iyi ya Innocent.
Ukhani yake
victim support unit.
Ukhani yake ndi meri makamba cha friends for F kumathandizana munyengo zose. Amati thick and thin.
Through thick and thin. Guys, ndizomwe tanena apa ndizomwe ine kutikhulupira kuti mwakambira naso zimene mukumbukira. Let's get straight to the drama.
Kuma chikondi ndi mphatso. Mwaona nzero anthu uli panja ufuna kupanga na audition.
Hey,
wow, utali tu.
Ndudziwa se, ndendaona nzero wachita kutalika mpaka kuzungulira studio yamwe.
Ngati magai ni yose muyamba audition apapo.
Hey.
Ende mwina mujezera usiku onse.
Ino koma ndanyedya kuti Karol ali panja apa kukhadzikitsa bare. Fande anthu aropa.
Kwambiri.
Ndi amwe. Ngufuna kukhala nawo judge.
Ziko mu magai kuma ayere. Ngini ndiani. Ndufuna zikhale mmanja mwanu kusankha munthu oyenera kuti ajoine bandi yanu. Ndizingobwera mwapo ndi apo koma nthawi yambiri ndikhala mu control room ngati mungafune thandizo lina lililonse.
Asiwo mora mwai. Mwadithandiza. Koma ngati sikudalipo yankhula kundi JP wa.
Ti ai, inasoro ni madabwa zomwezo.
JP ra ndizochitika zambiri padeni. Mwina sakhala nafe tsiku lonse.
Magai,
JP!
Ndabwera guys.
Ii, bora se.
Tipani kwambiri ndachedwa guys. Ndapake ukampo. Makuma anda Mustafa zokuza ndi VIP yanga yoreba yakalekale ya chamaikumbukira. Silibogeze kuteni masteni dole washupa kwambiri. Ndifunika ndipeze kaganyi basi fuka ndanda kuona kuti sabwera kupenzanga
ya. Iyo sadandi JP. Ife tukumve tase.
Zongo kwambiri.
Ase, abambo wako akupeza bwanji.
Adasi zilipo ase. Nthawi zina akungova ulunthupi osazolo kodi ujokera kutiko. Mavutika kuyankhula pena. Angoti wale fe kuti ndifendani sakudziwa ngome kuti kayali kuti kayi
mpaka
zovura ari JP
zovura kwambiri ase zvinisa kutsa kwambiri mwana ndinozoti mwana sazilengere kaya awabola nda ebwera pateni pano pande pezeka ganyu basi ndizipusha pateni eru guys koma guys mwana mene nzire uli panja pakutalika
koma se
pakati akwana mabanda awiri azathu
ndivuza
magai anthu atopa atu panja pa mulokonzeka kuyamba
eya kuzeka
ndiye munthu ayamba atu akonzeka kaya
anza bobo.
Yes, that band.
Ready?
Iwe chani?
Yeah. So guys. Ineni la jaina that band. Ndiye kuti maloto anga aperezera. Mina ningatukala mundu yemwe anga loe malomo aneji. Ndudzwe ne ani lato sanga ako mwali.
Chabwino. Tik. Uimba nyimbo yaji.
Yaselina Dion.
Ahmadi
My heart will go.
No, Lisa has got your thing.
You are here, my heart, my Molly, and your heart will go.
Kumazua lindelu kundibweleka banji. Nuruka tukulatu kwa mbili. Nzali waka unguenda ngati nkono basi. Alinafi, kundu kuzua kutambulele antara ijayi na vila hodi?
Anasowe TK. Inasowe iwa alipo. Waona, nakuuza ati buwele batuwe ni kalele umwelija. Sibuwe ziliji nseka kumu. TK.
Hey.
Antuena kutuye na nyimbo zao, ena kubleka. Kufuna kutuye na TK.
Magai, ne ungote, sinu umfa boy. Mwina kapena ruka pena nagani za mboy ilati.
Aisi nagani za mboy ilati, uundi mwaya wote tige.
Ukumbu kile nanduko hapa Jackson, nani tandiza ulimba ntima batiku ya kata mila kuskuru. Tuku tandiza ulu ulimba ntima. Hey, Magai, ne sinu kuzwa kali kuwase, nduko una ngati rizingu vaba deni.
Ai, tige, chonde. Ah, tona ni Magai, ndi Karo.
Hili.
Karo!
Oh, yes, my guy.
Yes, Karo.
Ndanya diya rukuti tige wa ganize zote mawa wakwa ntize miawa ajige wa nanzoli vana.
Tige ruwa manataba ngono umabira. Agurante edwa.
Tige, usapite. Ushitaru zote abu isaiwewe. Ndiku tandiza asoma audition ziwa. Ndipo ngatu kufuna molalo. Ndita wakano yomu studio iwe ugu imba.
Kumadi tu ndita kufuna kutu kalepo. Zuko mwakwa mbili.
Asa popo. Ndiye namba yako ndiye. 83.
Oh.
Ndio maliza kupanga auditions zio.
Okay.
Sizo risogaje bai.
Chabu ino ndakonzeka. Ndipo ndikuona ngati moyo watu ndingini iti takuwa ni sachina chake cha bo.
Eshipe watu Francis nakudigirita.
Sapo po jikondi.
Anari bafoni njizanga mino mandu eva moja. Akudu wabwele ya audition?
Hai ndito. Ndabandu kubempe hilo.
Oh.
Nga ninga jane zoli maimazani za kudimba ziji.
Ai.
Ninga teru konje za nzelu za nga kuchirabu na mwanga ijari jikondi.
Iya, sejabu yuna se. Nindi kambrane kia ndi glory ndi ena usaka labi ya chaza jinyamata. Nindi uuzonf.
Ok, se.
Guys, zoli marima. Nindi zo kuza naso ndi ya niso zimizi suna.
Iwe avogado, ndi project ya kalabi ya za jinyamata se. Iso dukonza dimba, lodi vizi tandizira ntuma ndi HIV ngadini kujabuino. Kuti mankwala zita kukwira nchudo bwino ntubi.
Zandu wa azara se. Inesu ndendu funa join in our guys.
Haa, afogad. Isinka mbaga wa maduman. Zeni. Sima rojita masewe ya rao.
Ate jikoni.
Ineo vwani.
Ineo kasu nkuja wanga se. Jinesu gale bounce. Utawona weka. Ditomaga runga mazo siri ya mbeura se. Wona bwani.
Iwe. Iwari yense ya maidugulu manayama kwa nchisa unyamu na maziru.
Chikondi. Zidaru zambaga le gulira. Tatasa ndima audition za antawili. Kodi namba 82 ndi ndani?
Ah, yes, girl.
Avocado?
Yes, see.
Yes. Wasowadu. Ndendi wetu otsatira.
Eh, umai say, nende ndi kuinyuma asi.
Usanyuma avocado asi. Viteka.
Hine ndine shasha, ndipo sindizata. Flow yanga iri bo, ndipo ndidakalipobe.
Aga wawa avocado asi. Znali bo.
Ziku mwambila avocado.
Ndezu rancho zenda jena bandi. Mandira inga?
Iwa avocado ndio wantabu wala.
Bia kasi avocado. Umuzwa yeme ita mwote ingati karingezi. Kumanozo mwambili.
Magai, mwontomali zande wabwea. Loa.
Yes. Takula ndilatu. Ziku mishufo chotenga nao mbali pa maudition iwa. Ndifo onyadila kwa mbili kutitimve mawako. Deta tuzi. Zina lakonda.
Magai, uyu ndi TK. Ndigogi pa wati mwenye atu yomwe nche mwalanga anayambisa. Asa TK, ndasangala kwa mbili ukuona. Sini mazua kuti naweso umakonda kuimba. Zabu nuzonsi.
Ziko mjb. Nima konda kuimba. Ndine okondwa kubwea kunogo. Ndine TK. Ndine zaka 15. Nima konda za tu bandi.
Ndi bo TK. Ndeo kuziwa. Utakuimba nyimbo ili yose ya kuntima kwa 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 mwagoimba vesi mozi yoka. Nde utakuimba kwa kunzeka.
Ya. Ziko. Podimu tu mozi. Sepani tu.
Baizu.
Yusu danda ula se. Shabu ino.
Udziwa jani tiki, usanyumwe. Kazi kika kaya bwino bwino. Ok.
Uwa nisa tiki?
Tena aso.
Ndako nzikano. Pori mutu modi tsusenza denga. Tima gwe... Kumeni nduga nika, kukani, kani mwini lanji kaya.
Ase tiki, usapite. Tiki, tiki, taese laso. Shkes, ni mutama ngiri.
Yes.
Hey, atupele wasanga kukuona.
Ndukuzali.
Kwa basi. Kuma mpaso?
Eh.
Maudisho ni aenda bwanji.
Hii aenda bwinoto wa gogo.
Oh.
Eh, kungoti, antuena majira manta uone salusu lao lo imba. Nde, hii. Tuwana ngari sidi na beze mtuote angalue malo maaneti.
Ah.
Eh, tu. Kuma anzango osi ya biroga muona zanda. Kuma ineo, eh, mafuna ndibwelele unyumba nzamu ni mwana wanga. Kwa hey, ndena musoa.
Eh, zona, zona. Na eso duwa usonyeza kukukonda kwa soo mwona mkunya
liyadu. Mwona.
Mwasa la banja ya gogo.
Ndi anazi mbili.
Eh, ndina ya gogo.
Ah, takula ndilani basi.
Zikomo, zikomo.
Kala ni pampasa hapa.
Zikomo wa gogo.
Zikomo.
Yes, mpato.
Yes, my amalete.
Tabweleta duwe ni muhagi basi.
Chabwele. Eh, ni mutenge. Atu, apati mwana gogo mpa, mwana wabwe.
Ah, taona ni mwana wanga. Mwa, mwa, mwa. Ay, ay, ay. Tuwoni kangati chibale jatu ya soko nikela gogo ndi mpato.
Oh.
Chondi, nani fotoko sereni, kwa jume mwana wanga wakula kuilani. Amaleta ndu za uli mpato, anakani na kupolisi, zo kuta na nizo mwesi na chitika pakati pao. Ama telo.
Anazi mbili.
Ina gogo.
Kodi mwana wanu, anakuza nikuti ya mafusi na sika na wajichepele wazaka 15.
Hai.
Uuu.
Eto.
Amarete udo wa manyenge la kasika na kena kake. Kaka ngono nditu, mene anachitira ni mpaso.
Oo.
Hei.
Ine, sindu utiwa za mwamu ugambazi.
Uuu. Amarete, angafuna kunyenge la nchemali wanzanga wazaka 15. Kupita nae kuhotea.
Oo.
Hei.
Sabu ino. Ndiye basi mnakawa neneza kupolisi fuwa mwana ndi instangesu. Hey, komasa yali mtu wendi isi. Musaloza yala mwana wanga hapa, zomu machira tika na inuyo. Muma tengika na inoka mwana wanga, yela kukonda ndrama. Amuna duni migango ama saka.
Anazi mbi?
Ina gogo.
Kwa di mkuyang kula buanji? Mutu maduma mulibuino mwino lero?
Hey, nilibuino mwino da gogo.
Ah, saka. Inadifuna ndikufuseni.
Hey.
Simu kuzua kuti mpaso ntai meneja nari mwana?
Oo.
Chimena amaleta na jide kwa ntika na wajijebele ndeni chola kuika.
Mm.
Ni ntika na yamwe ya mena naka neneza amaleta kupolisi.
Basi tu.
Oh. Inendeni naka ngulembe sa statement. Chifuwa ndizina unetila tukula amaleta wandesa azasia kufusa na wajijebele.
Kwa basi. Ndipo anazi.
Ina gogo.
Zo mwema fotokoza hapa zo kuza ndi mwana wanu.
Mm.
Zo sendi za boza. Mwamba?
Oo. Oh.
Oh. E. Sia muna usetu wa masanka kupanga zo mwema amaleta ya majita. Chifuka kuziwa kutizimele zo nzola kuika.
Mm.
Mwana wanu chimene ninga kuze ni ndi chirombo.
Oh,
hey. Ona. Ndipo inu muziwe kuti azengedwa mulandu ndi ya polisi. Na akangompeza.
Eh. Kwa mpato, ziwaishi, iwe ndine tose tindi mwana mmodzi.
Ndizona tu mune nazo. Koma sopano zikugwiriza na bwanyi ninga nitukambira na basi.
Agogo zikugwirizana.
Oh.
Mwana ndi chinthu cha mtengo wapatali. Ndipo mwana wanga ndi wa mtengo wapatali kwa ine. Ndilibe soti mwana wina.
Chonde nibwezere ni mwana wangayo.
Eko mwana wako.
Siko.
Mchenjele no senu ngula kuita. Amarete ni bambu wabu ino.
Anazi mbi?
Ina gogo.
Amarete mkwane nao, edi. Akonza dukaa bambu wabu ino.
Mm.
Koma simu ntu wabu ino.
Oo.
Ine ningo funa mutenge fuso ili, mkandi fusileko.
Mm.
Amarete, kuti angamfe buanji siku lina. Ata zindi kila kuti nzi bambu wa sinkungati wao. Akuzembe na nandi mwana wao wazaka 15.
Mm-hmm.
Mwanivesa?
Ndiko mba koko.
Zona zake tuwa sarake inu mkwiziwa. Saa angalole kuti nze bambo otele yu, basi azienda miseu yavi, yavi, yavi. Mwa ufuruaje? Sisi nga teke tuwi.
Yes, ama.
Yes, maikajira.
Moni nonse.
Zigombo.
JB, abambu wako alibwanji.
Ah, aguese ya uzoya pakumungarikali.
Ukanji pelekeleko moni. Zanda.
Yes, my gaji.
Duvira kustozu kalo nkuswa katundu.
Okay.
Ndesho ondi msalongurori.
Ah, all right.
Nditu mgambo, ndita mangisila magastumala.
Ndema kaya, zanda mwanji?
Iya, sezo dabu itadu zanda. Iwe kuna mwela ntuangi, wanova, ndenda atopa.
Kanani, ineusi ni mazuri ba mazuri ba, bale anharu swambi.
Iya, zee.
Nga kaya tiki ya napanga nao, kuma, ee, na yeso duwati ntidu wali.
Ineusi ni mazuri na yeso mfuna kujue na bandiru. Ndema wana kudi niyo makaya mungu wa nitekubeza alo, amalo wa anedi ndine yo.
Ayu, Osa dandaure ndizo tuwinade nga mara wase. Iwe bani yako di itakupa.
Wefe, tungo funa mtu wina uda agwilizile ba mene duga imba mashowa kubila
ba?
Ndene na jambu la duma audition ena jitati ya ntimvele.
Guys, siya polisi hao? Akubwe ya rugu na mene we?
Ndeo mwa kufufu zankani za hape.
Kuma guys, nye yuru sisi kunduwa zato.
Ama, kwa bwela polisi du.
Yes, ndukufuna zanda Ashraf, uyala boyo?
Yes sir, palijomu javuta?
Magola kwa alipo zanda?
Ai, kula maya nzanga oka, mina magwira nchiro kunoko.
Yes. Magwira kutatani?
Maya kachira.
Eh.
Ndufuna ndi mtenge zanda, ndipire nae kupolisi.
Kodi, ndizo kuza na ndi hape?
Yeah. Hape wafoto kuza kupolisi, kuti zanda ama dziwa po yambi lida po mwizori, uniform yambi lida yomu anagula, inari ya kuba.
Chani? Zosa tega hatu zbinizi.
Izozo si zona hai.
Wafoto kuzansu kutu madziwa za katu ndo bedo. Ye mwanali mmakato ni unka sunga aja.
Amina ya kunama kumbili.
Ama ikajira. Mwene na mwa imbile makolo wa zanda. Mwauze kutu hati peza kupolisi.
Shabu ino. Ndai imbila kumpana.
Zanda, tia kuna.
Nduwea.
Zanda, se. Sezo teka da.
Ase, Zanda. Usadandolo, dipida nawe. Tia ni magai. Ase, JB. JB.
Magai. Nzote ya garugo mani.
Nzote ya kaso zijani, JB.
Nzote ya urimu na zanda, angkazi ya urimu ya nifoma jando obedo. Kwa manu anagulabe basi.
Iwe, si zote ya kase.
Ase, zanda sangajide zimenezo, ase.
Guys, kwa dino, mkumu bagira banyi zanda. Ino mene ama kuma na zanda ni hape. Ino muna aliko. Palibe wa efewa kuzwa zume zingajiria bagari pao. Palibe letu, olo mozi. Mwena zanda ya maziwa. Ino guys, mungo hobe ori nzoteka basi. Nzoteka zime zizi basi.
Iwe, ase JB. Iwe
JB, nadiki ilo sabi.
Ase iwe JB, nabaya animani.
JB.
Oh my. Seralaza to just got exciting. Kurisiaro on a high. What did you guys like about the drama today? In the Gondamo Zambia, say.
Hey, in a young yambi.
Tandus.
Sikula auditions that say. JB was going to figure more jedwa. Nae tika kupanga na audition. Tike kuzawa kupanga na audition. Nuko mali na fendi gara kuzawa kumuli mbiki.
Bati bati.
Pamele.
Kumaso ase sizi. You know zandaru wakumule fukudi wapinyananima auditions ya mene wawo. Kumaso ndo sanga kunena kuti wambila suru nchiru yake kushobu.
Zona zokazi mene zokokse. Kumaso ru Francis akufuna kupanga volunteer kugardening scheme. Ndipo avocado nae wafuza. TK tries to audition kuma watao.
Tensi. Kani makaya yani?
Tensi.
With all that said, my guys, share in your comments on what you have learned today. Kumaso jimene mwakondamu museo la zatu. Muta kumonyano ma comments anu ba Facebook page ya tu page ya gendi ya zatu. Kumaso you can go on our website www.zatu.mw. Pamene bobo, you're gonna catch up ndima episode onse ambuyo azatu vawa ile si.
Ndea se goksi. Ndao idio azango utawo minibacho. My guys, remember to send in your questions to Gogo on 0 8 3 5 3 5 3 5. Governor 0 9 3 5 3 5 3 5. And until next time, mongataka mbila kutinta we ya detailer. Muna indi neyo CZ together with my co-host
DJ Gox. And you are listening to Zatu Pawailesi. Kani Zatu, nyimbo Zatu, moyo watu.
Yeah, Zatu Pawailesi nditilu. Bila ni wano nose, chotela ni kani Zatu, nyimbo Zatu, moyo watu mafilu. Yeah.
Zatu. Pali mozi ni mbira bato golo ni Zatu.
Zatu.
Kani Zatu, nyimbo Zatu, moyo watu.
Zatu.
Pawailesi.